Sikilize data, mimi nimekuja tuongee tuyamalize nini lakini.
Sogi, umefuata nini kwetu? Nilishasema sitaki.
Sikilize data, mbona hivyo lakini?
Nilikupa nafasi ukaichezea. Wakati ni ukuta, umesharuka wako ovyo. Sitaki.
Data, lakini samahani, naomba unisamee data.
Umenidanganya mara ngapi nimekusamee? Sikutaki tena. Ulikuwa siku kesho mwaka mpya. Ndipo nilipofuma nije mpenzi wangu na kimwana kipya. Nikamuuliza, "Samani hani, huyo niye naye ni nani?"
Usijali mpenzi, mdogo wangu karudi juzi tu kutoka Ujerumani.
Kwa jinsi nilivyompenda na majibu alionipa, alinirithisha. Baada ya siku mbili tatu nikasafiri kwenda Kenya Arusha. Da hasha, mambo niyasikia nikiwa huko yanasikitisha. Nikiwepo nasema ananipenda, nisipokuwepo ananijajusha. Mashangingi wa mjini kwadi mpenzi wanakutija kiwewe, kila kona na kuita booze toka Masaki mpaka Kawe. Mpenzi, kumbuka ni wapi tulipotoka mimi na wewe. Sasa nasema hivi, usinjue na kudija jiwe, dodote liwe hedi niwe peke yangu. Kwako sina tena changu, miso size yako tena kahanga ike na machangu. Kijana unafanya mambo humo gopi hata mwenyezi Mungu. Unavunja ambe sita, ya saba, ya nane, ya tisa, halafu bado unataka uwe mpenzi wangu. Sikutaki tena.
Baby I love you,
I hate you,
I love you,
I hate you,
I love you,
I hate you so much right now.
Nakupenda,
sikutaki,
nakupenda,
sikutaki,
nakupenda,
sikutaki tena.
Baby I love you,
I hate you,
I love you,
I hate you,
I love you,
I hate you so much right now.
Nakupenda,
sikutaki,
nakupenda,
sikutaki,
nakupenda,
sikutaki tena. Mapenzi yetu enzi hizo yadi kubwa kama ya kudo na doto. Mimi nikiwa mkono wa kulia, wewe unakuwa wangu wa kushoto. Mapenzi yetu enzi hizo yadi kubwa moto moto. Watu walikuwa wakitusifu jinsi tulivyokuwa na mapenzi vuto tena mazito. Lakini nashangaa penzi letu limeisha kama lipasukavyo kuto. Kumbuka mpenzi, sikukupendea kidato wala kipato. Mada ya kwanza kukuona ulikona basketi, leo hii una bito. Ushageuka sogi wa watoto, I hate you na kuchukia, sitaki hata kukusikia. Mwanzo nilikuona nyama, lakini leo hii kama ni mboga weba mia. Hamu yote imeniishia, timuwa ishia, kacheze na vibuka njia. Ulikuwa deliver, utabaki kuwa abiwia. Sikutaki tena.
Baby I love you,
I hate you,
I love you,
I hate you,
I love you,
I hate you so much right now.
Nakupenda,
sikutaki,
nakupenda,
sikutaki,
nakupenda,
sikutaki tena.
Baby I love you,
I hate you,
I love you,
I hate you,
I love you,
I hate you so much right now.
Nakupenda,
sikutaki,
nakupenda,
sikutaki,
nakupenda,
sikutaki tena. Sikutaki tena. Hakuna tena kujuwana. Kila ulichotaka nisema, hewada bwana, ukanigeuza mpira ukanichezea. Dana dana usikatae, weni muhuni, kila mtu nafahamu. Chukua time kuda kwa macho kuzisa kwa zamu. Wachinye wenzio walio na ham. Ama kweli binadamu hapendeki. Mwenzio na kupenda wanigeuza tambara deki. Sikutaki tena. Labda kamfuate jaki, una kile una kitaka hata hiki. Ulipo nitaka ulisema nina kupenda sana, una dodote kumbe unanidanganya bwana. Sikutaki tena.
Baby I love you,
I hate you,
I love you,
I hate you,
I love you,
I hate you so much right now.
Nakupenda,
sikutaki,
nakupenda,
sikutaki,
nakupenda,
sikutaki tena.
Baby I love you,
I hate you,
I love you,
I hate you,
I love you,
I hate you so much right now.
Nakupenda,
sikutaki,
nakupenda,
sikutaki,
nakupenda,
sikutaki tena.
Baby I love you,
I hate you,
I love you,
I hate you,
I love you,
I hate you so much right now.
Nakupenda,
sikutaki,
nakupenda,
sikutaki,
nakupenda,
sikutaki tena.
Baby I love you,
I hate you,
I love you,
I hate you,
I love you,
I hate you so much right now.
Nakupenda,
sikutaki,
nakupenda,
sikutaki,
nakupenda,
sikutaki tena.